na isu menifunga kokoro, na isu menifunga minyororo ya mahaba, hata kwenye giza totoro, baby. Nachitaji ni uwepo wako na ni sawa. When you let me ni Romeo, leo kesho peponi, yeah, yeah. Sikio shafunga kwa komeo, ya usisikie. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadina, kwenye hili penzi na imani, baby. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadina, kwenye hili penzi na imani, baby. This kind of love, of love, hautoipata hata kwa hela, of love, of love, this kind of love, of love, hautoipata hata kwa sponsor, of love, of love. Poradi nite, itekete, mama nite, itekete, kwa lakumba la thamani, lakumba la thamani. Iporadi nite, itekete, mama nite, itekete, kwa lakumba la thamani, lakumba la thamani. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadhinani, kwenye mpenzi na imani. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadina, kwenye mpenzi na imani, baby. This kind of love, oh love, hautoipata hata kwa hela, oh love, oh love. This kind of love, oh love, hautoipata hata kwa sponsor, oh love. Love. This kind of love, of love, hautoipata hata kwa hela, of love, of love. This kind of love, of love, hautoipata hata kwa sponsor, of love, of love.